Mazima basawo balagajjala munanga mpaka bangi mwangu we ngabasawo tebepirayo mulala yanjerega mama waseka munijanga talabangako balaba kwaya tuse kukufa alwebebamu mulwadde asalwe nekyavamu omulwadde yafaako ne simatira nsobi kwe kyava lwaki etwali olyosiryekola agambula bino munange tulowulire ebyenyumya bikulu saagala osuwe osanga sandi atudde kyokka waliwo omusawo eyampisoobi Nabasawa Baganda Jemba nato buza buza zaji somukana botalionya eka kusisiriza mbono byajika omuchaye ne mulira lwati yaroze asendye yokuwereza obulwake byaba wakubu kukulu buntulamu kasabe katondo omulamu abongere kuba naffe mu lujjanjabi ate naajamya mulungamye